Izibongo zikaqubule gqitha gamalimbi lakhe ngokufa phakathi lakhe impukane elihlaza. Ah, ngonge ngonge ndini kaqubule gqitha. Ho yina tambo dala kade bemkongota. Ndiza dala kade bemkhwahlaza. Wena ukade ukhonkotha zizinja, wena ukade unetha nazimvula. Gala la magala chawe la machawe kufa ndina kufi. Kwakudala dala kwamhlamnene kwamandulo phaya entandolo wawuselukade.